nga tukyali mu disitulikiti y'obukomansimbi ssentebe w'eggombolola y'ekibinge mu disitulikiti y'ewaserwadde soweedi akubiriza bannayuganda okwettanira enteekateeka za gavumenti naddala eziretebwa okujja abantu mu bwavu omuli eya parish development model emiyuga n'endala kibayamba okwongera ku nnyingiza y'amaka gaabwe mu kwogerako ne radio Budu eriyo omuntu wa bulijjo alabudde abazadde okukomya omuze ogw'okulekanga abaana okugenda mu bibanda by'emipiira awamu ne firimu munaddala mu budde obw'ekiro kubanga kino kyongedde n'okuwa omwagaanya bakyala kimpadde okuyingirira amayumba g'abantu era sewadda yabikuŋŋaanyiza
ng'awayamu ne radio y'omuntu wa bulijjo mu yafeesi ye atunnyonnyodde nti obuzibu bwe balina ng'ab'ebyokwerinda kwe kukuuma abaana kyokka mu kiseera kino n'abazadde bye babakubiriza abamu babirekaawo onayongedde okusaba abazadde obutawa abaana ddembe lisusse n'okucekinga ku mayumba oba okukeberako ku nzigi obudde obw'ekiro obanga nzigale tekubanga abaana abamu bayitamu ne bagenda mu mipiira n'emidongo ate ne balekanga waka waggula ekiyinza okuviirako ababbi okwongera okubba ebintu by'awaka
mugendeko ekiro gye basula kubanga tukizudde nti abaana badduka mu mayumba ekiro ne baddanga bukya kyo tukirabyeko era n'abamu bamaze obbakwata abalenzi ne babatwala mu makomera naye nga kizudde nti abaana abawala ekiro n'abalenzi bagenda okulaba emipiira egy'ekiro egyo gy'aseno zizanya ssaawa nnya abawakati bategedde kyabulabe omwana akuleka akuggulidde ogera okakalanga n'ababbi bakuyingiridde kubanga yaleka agguddewo asobole olujja okudda nga luzzeeko buzaayingire ekijja okutuleetera ababbi okukola ki baabaana abawala ekibayitira okwonoonekerayo okufunirayo embuto
soweddi serwadde ayogedde ku nteekateeka za gavumenti ez'okukulaakulanya abantu omuli emyoga ne PDM nti abantu bagyeyo sente zino bazikozese nti kyokka bapakase bazizzeeyo ne bannaabwe baganyulwemu
twala omukisa guno okukubiriza abantu okuteeka mu nkola enkola ya gavumenti naddala y'emyoga ne PDM ate PDM sente zino akakadde kemunfuna sikaakulya kaddayo naye kirungi kadda mu gurupu yammwe enterprise gurupu gy'okoze mwezidda n'olwekyo abantu abasinga tubakubiriza nti sente muzigabire ab'ekitundu kuba sente za kitundu kitegeeza ab'ekitundu baba tebaganyulwa n'olwekyo sente ezo zaakuzza ate muziwole ezo bammemba b'ekitundu kubanga bw'otaweera mumemba wa kitundu bagamba nti omuluka guzeemu miliyoni kikumi daba ate bw'ogaba miliyoni kumi ate n'ozigabira ab'ewalala abatalina ggombolola eyo ekyo ekintu ekyo mukyeggyeemu naddala abagaba sente ali nammwe abazeewola muzikozese
zeserwadda swali kikula radio Buddu nga ndyeno mu disitulikiti y'obukomansimbi.